wasanze nimereye neza nigishi wacu muri komini ukaza wimejeje neza nababi Kigali nibo bariho nanga gusanga wadusangiye umurimo nisinasanga wadusangira ingwa noni hururu ringushije rubaho Imejeje neza Ivatiri nziza n'umushoferi Bibonye sinazuyaza Ubwo mwari mu ndamusezerera Nawe ari wowe mugenzi Ndakurahiye Niko wari kubikeza None umuro I will no more uburanzura nyukamye yo I will amareshya mugeni si amucyura arufonsi bukayandahiro amasezerano twagiranye urebe n'impeta twambaranye rebe ijoro ry'umutamenwa none ngo nditeme ngende ese uku niko kubana byiza no mu byago twarahiriye ibuka shenge ibuka yo yazaga imejeje neza ivatiri nziza n'umushoferi Bibonye sinazuyaza Ubwo mwari mu ndamusezerera Nawe ari wowe mugenzi Ndakurahiye Niko wari kubigenza None umuru uranzura nyukamye Yo Ayiwe None umuru uranzura nyukamye yo ayiwe shenge niba utazi umuntu ahinduka nk'ikirere iki kirasi izuba ukacyizera ugafata utwenda ukamesa twose ukarora imyaka ugasuka hanze maze uko usanza ngo rirasiremo Urahiri ikarindi muka Yazaga imejeje neza Nivatiri nziza n'umushoferi Bibonye sinazuyaza Ubwo mwari mu ndamusezerera Nawe ari wowe mugenzi ndakurahiye niko wari kubigenza none umuru uranzura nyukamye yo ayiwe none umuru uranzura nyukamye yo ayiwe Are you waiting?